Siki saka fuwala o dongondi ya mde joja baraka mintaji chapande tatiki baruji mwada dodande studio kalango. Mina Omar Hamad Omar Sinaji Amina Hassan nani kwa emaji. Endere kwa kibaruji mede ni enkala mwide isiaka isiaka biduruo rezio nyame kanko hepi labi pilaki duruo lawal chapande na yapali edidabali kantudo kenga donder nyame onana kwa dekter kaujido fila duruo haliri kwa sendire duruo jekadi. Jede lo chol dupe beida keto enda nder bulanzeri je gotele nyame eno kuja todun sonete on nana nautortobe e dupe je koli metorgal bende modu. Lawo lamu Lady Niger holi ko ardibe gomnanti mobe nokani andina kule mu e fande mudu e hojude golle kanyuwani ko kantirta. Kori jamhirti ya moda yerno kalir node eder koe kibaru jimede nyaw coronavirus keso bie tedo omikron bangudo November leurumu dubu jina didi eno gai ego tuenda der Lady Africa disid dole Niger hepama nimpe totungwoni emun yeru na hauri tere mini siripe nde andi niritu nchapande tati leur December dubu jina didi eno gai ego bitido ender andi nore ni nde hokope habaru noda ko minister kaujidu file chela lepipe lady wadi Dr. E.D. Iliasu Mainasara go leur janvye dubu jina didi eno gai ego uholi evide nimpe no gai e jeto woni ko nyaw coronavirus keso bie tere omikron o hepa emu em nder jeddire witine de le lewru december wodi doni o holli wiide alla e garke nyaw keso ngo wadi konim be no jakkollo no jewtine cellal balni mu en no fame kono gondi e nyaw coronavirus o fidu hulqini nimbe sanne yeru no minister kawjude cellal bibbe leydi Niger wi amma labi fu ko jama ko hisintane be ngo nyaw. Lady Niger funo fati kenga la sara hakilo jumuye kotana e duruwa pilaki labi konati hakuna isiaka isiaka duruwa rezio nyame e aibu hasa mo rezio maradi. Tohogo duruwa do nyame tolati isiaka isiaka bi rezio ndoso duruwa hepo njama kulibi muhebi labi kim aibu hasa mo rezio maradi hepi noku didabo. Kanyun wadi ko yewop e duruwa kali do majun. Wakati no Olivia Sogbavi yewti dema
je sidde doso
mi jeyado doso yettore latono alla kawru da en do miden jettadu isaka isaka tittin kinido ba region doso bi takubai
isaka
safel wadi wakati mi e way duru gammi walano Niger de hikka duro gon wadama yeso amido juudi gonga duro fu kolli nyenyal de min kay mutla beri on kanko kuri beginade kan mido yidi duro de erop gommi e jondi mi weltake sanne
min minane beldum no fijo go wadiri o hebi takubayiki gan dun Allah wadi baka makkudum
en gartan fawarde e duruo pilaki labi hantungo kengan don den nyamay no wodi kulle ko sendiri dun sanne arande fu harto duruo ngon yaade jewobe duruo ben yerno malam barka akoda ardido filla duruo faminir asuman shina lamdi domo.
Itana hikka de enden umma tore hewbe gari luttini duroobe hibbe duroobe hebe beedu gardi tittinkina ko sanne fijo durogo haade tan e durhudo hebata ko baykin himbe lesinake dowtanake du labi kawjiibi fijo durogo gomnati kandu ko wonno tefa kan woni endan sodo caka himbe leydi wattabe jewtino fijoji duro indu do boytali sappo e jenay idi tan choptoribe wakati dum wari balle didi fadde takubaykin endan tefede duwobe tatu do nawbe endan fu no der duwobe yehunobe ton endan Dakar do inde leydi Niger kebudo takuba hekin e de ko todo e makko be fudu no tawa der be min cubi yaha duwode do inde leydi Niger kebudo barjari mawni ton endan Dakar kandu helawol gol endan hebi takuba hekin endan do leydi Niger
nonni faware jombi elle balde cakitide de hisama ndara ko cede lo chol du pepe dak sanel der no kuje boulangerie je to sonnete dun do der nyame yeru no hojobe chondi alkama no gadde ben paminere illule de yasin to kojo tadun ton dun chadani du en nani ko nawtortobe mudum bi salamat kadiri
le pain fait partie quand même de tout
burodi no tawa der nyamdu himbe e gaki wi'e cede makko be dama no han himbe pamtine ko sabi do der leddi meden cede kuran on endan kam beida na gollobe tiobe burodi ben cede em beida na cede chondi alkamadin kam beida itta ko dungu mum wodai hana wi'e burodi sauru mum sonne chapande joyi
l'année où on n'a pas produit
depuis le 31 le
illa warange go lewru décembre watinu ko cede duppe beida mido miijo ko handi fondittol wadi der leddi Niger di no handi laabi joddinaadi gan taykaade tiede are de himbe naw torto do tani no handi iri ganinde gon acci hana kan tambe dina tiede sadar ma leddi Niger de ni tiede beida nama kulle de himbe naw torto to fudum hebantaaki musola
c'est le contraire
nani faware joni ni mbi'en golle deme cedu fuddama der region difa yeruno directeur kawjido filla rugaji on wiri gan kebangal farto demal don yara yeso wadi ko wi sarusi mo ardi on fuddi walitide remobe yeruno sabiu ibrahim faminiri guidi adraman bandimi tawadato
par rapport aux activités de
dofi deme cedu demobe gon fuddi golleji mu en hano fara alada he farweno chat de min gala dimma labudo do demobe fuddube golleji mabbe gam bato lewru kam min gatta hisa amin minen godi niya lewru dartonu min nodda demobe min gida gam min jamabe to be tawa dofi golleji demede minen balla remobe wakkati mobe kaja kulle gollitirdi do fi demeden he do dabareegi be kaani be gollida wakkati de awatirdi din fuddi norima
cour de l'évolution phénologique
nani faware joni bi anton der region di fabibbe wuro mbarwa e garin dogo latibe ko boyay dun cocciti der wuroji mu e hala alkamisa bitide woni ko be mbebi ballaga yaade to gineji golli tirdi hano ko kali jeje non yaade to sigele jojjinaado gan wartirde potal e jonde janyembe be duubi mu joyni ko peroyno der wuroji mu ne ga Allah rafi kacorande nago armi Mustafa Arano Soudou Sawara region di fanani ko musamani
conformément à l'appel du chef
Allah e noddangal ngal horejo leedi on wadi hawtade e horejo gouvernement yamude bibbe wuro moyube hotande ko e mu e der wuroji mu en halal be wallitede e der lawol majju wadi komi ngari jabbitade balla o hande la sara jabude moto pompuji ko fodata ndiyam hemre bili balaji hemre kambe torkoji e peluji kambe du hemre hemre wati tawe sukabe umma tore be gure ladde be keba fuddititde golleji mu e jogade ko em meden jetta gorje biteedo PCCN latido kawoni wallobe amin arande wallitide nimbe hotambe ko em der woroji mu e halal
retour au village natal
sangarten do der nyame hitande hikande cede cekke chaadake sanne dina rawani le wakati goton kanyi wadi ko bandirabe amin jeyi jewoyde der nokkuje to be chonnata don to adama dawaci asuman abubakar farid burayma nani ko be lamdi wabbe mabbe
aran subo ne gorko tin
gondo no jodi do wawa andude deni hudo wadi hikka rawani hanu joni fu nokkuje amin de endan no kewi bubbande hudo wadobe hudo beedu o wari jippina dilla goddo warano to baka sako hudo ko endan fuda ko mauna de cedu nati fu ko fuddan kyaadade layol handen miden cioda dum hemre e chapande joyi miden chonna keme didi miden cioda du fa handen keme didi dago rawani dum hanu joni min cioda layol keme didi tawte hemre e chapande joyi yaade hemre e la soitati
hambar zongu ndwegu ko koydu waydu de
da la manna yakini go kanda
rawani cheke hano joni fo no gadde sanne chaadaaki du joni ko dum helti dabbune fonni garki modon warde joni on gi anno jo en torkoji dido adoybe cheke no jawtida sekko imen cioda dum keme didi e chapande joyi hanne de neddo wadi saa hebata sekko keme tati
ndudu wazon wenza
Allah ni ekipi tande pelle murtube nder region Tillaberi wadi kolokoloji kewdi mabbi nder nokkuje gewde misali nden kojile departement Mosayi wuro Gelaajo ko watto lekkoloji lasoji didi e didi kambe mabbi Tammudu sappo e didi yerno directeur kawjido filla jandeji departement Sayi hali sukabe ujunaji tato e kemen jeegom ko rewbe ujunere e kemen jeddo tawa le mun kambe woni ko acciti jande gam Allah e raf kejorande nagu janginobe chapande jeddo e nayo ko lati rewbe njoyo no tawa le mun nami bi e njoyo be jandeji hakkundeji kambe woni egginabe waddabe der departement say e region Tillaberi goddi nani faabare joni mbi en ruggaajo kan woni mawdo duroobe garsoodu kan woni kakkilido ana ko ndarta filla fina tawa leñol fulbe do enen der leydi meden Niger Hassan Mourini ruggaajo hamdallah region Tillaberi nani ko famina Adama Dawa kidogol la ruggaajo
dine rugga kulu inga kati garso
rugga kan woni mawdo garsoobe kanko du woni mawdo duroobe fu kanko tawa caka ardibe hawju leydi laamibe jowuroobe e duroobe be garsoobe be du kan en goni kawjibe filla ko watta na ko tawte fu caka duroobe be enden garsoobe be du kan en durwata fa handen ko watta duroobe pengake e fina tawa mu'en misali duroo tawre labi ko hubira hite e diyan jartedan gandabo fu de labi wala no wawi sadude daba gandu ba labi non deni hite wala tew maggu gada balde didi na tati tawangu boni diyan dandu no wodi gan ko watta duro o enden to donka wawudum wakati dartu hedado beto gara
gayari halbore maka
asawe bitido non sudo radio television mo tambara anogo lewru janvier non ni dubujina didi eno gaydi don der nyamay wadi batu lawal no gaydi dabal miccitaade mabbitol radio yeru duni no debbo ardido sudo radio biete Fatimata Hamido faminiri gam yaadu yesorobe sukabe kam radio hokki sambe Michel Deji yewtidema
La radio Tambara singa kana go elewru janvier hitane dubi uginagi didi der gallu nyeme do siri madan ambali hawa abdu firti tele ondo firta kana dubi uginagi didi e sappo arande golle mabbe haadana der gallu nyeme tan de der bawde alla e sigila tnt tambara no hebo de lady ni sherfu radio e television tambara woni suudu habaru arano de debbo e lady ni singi radio television motambara be tu gakina golleji mabbe do fi yaadu yeso rewbe e sokabe
en garta yewtere meden pinina na konarta filla mara lobbal hitande fu jamama e ardibe gomnanti mobe andinde jawdi mu en fadde wakati on warde maane de witake du no wodi jukugo ko wadante yerno Hassan Amadou Hassan Diallo directeur ONG Tri Niger jon andal do filla labi kita famine balkisasa
labi maral lobbal yami horebe gomnati gom andina jawdi di wodi noy dum wadirte toy dum watti
la déclaration du bien sûr
andinol jawdi di yeso cour des comptes nabi en soudu kawjinu filla yewtinaade jawdi leydi wadoyti gankayru jey yewtinaade jawdi fu gollirteni na kawtani der leydi meden do golle mayru du no fero diri e golle ciudi kite ditu kito tobe wombe der mayru jande kite jawdi leydi kambe gadi amma fa warde hande de en dari dum joddinay derol fu wiude nanino tokire ko andinol gol enden wadi deder kawride amin emin gadidi ardido bureau nayobo sudu du enden idun do idun dara no dun joddinira derol gol enden derol gol du ba joddinama non wakati warde wakati no hani gol yewtini gol fondite gol mojjini gan dalila derol gol enden jama are leydi wawi andude no ardibe leydi be enden goni no kawjoro jawdi leydi meden
yela andinde jawdi di neddo wodi no watte der sirdi non nano wanginte himbe fu pa manani non
c'est une déclaration
andi nore de enden ana gollobe der suudu du enden tan gonano andini jama are leydi fu kan hida andinede misali leydi france andinol jawdi di enden himbe leydi di no kedi dun sanne urde ba andude moy hebi cuba kiji der ardegal leydi di enden ganto enden ni himbe no gidi anda jawdi kiriibe ardade dum embe do enden leydi meden du talki andinoje de enden fu no jare ardido leydi e ardido suudu député be kollowe talki didu no gatte do internet bi leydi fu hidi no wawi timude di do talki didu dum wawi tuugade jamude na hollude to hana fonditede fu
no wodi labi
seria biudi koneddo fu sali andinde jawdi di wodi no jukkete
oui bien évidemment la
gonga lawol lamu leedi kawyingol golle suudu kurde kon wadi filla jukkude be gaday andinore jawdi mu en der wakkati biado on nyalomo fu deki do wakkati o enden ujune sappu e jukkete jalibe bendu no wodi jukkol golbe gadante pelle daranide hakke bibbe adama do leedi niger halsia na procureur no wawi noddude jalibe be enden yeso cuudi kite leedi gambe jukki dewtere kite leedi niger du wi'i andando gacce fu gadaade no wawi yehude halo no procureur
kerten to jamirti